makalaw ako.
This is how we do this. Okay.
Rising to the top.
Talking in the vibe,
talking
in the vibe, talking in the vibe,
talking in the
vibe,
talking in the
vibe,
talking in the vibe,
talking
in the vibe, talking
in the
vibe,
shatoka nilipozaliwa, nikitoka zaidi hapa, naona utakuwa msala, lile nafunga sala, naombea wanangu wa jela, Musa Sani na Marcella, Shoboki na flani flani fam, sipotezi ufahamu, nasikia talaka za airtime, wengi wachonjeshwa tamu, sasa hivi naposhua salamu na choreshwa kasanamu, nazipokelewi zao simu, presenters wanarusha simu, nisi msuwa msimu, naweza kutoka kitara kimu, sio kigame, niko na game, mindo game, wala sijelifanya shame, shame on your niggas, penye mchongo, na ponde replay, ilipodo, sio of kupress play. Hey hey, kama bread ni cash, wanao ni gonga slash, nipige kibeza nitumie car nice, biscuit na changamka slebo mister, pacha na jitoda car graph kwenye ukuta, ukibuka unga limi utani kuta,
ukibuka unga limi utani kuta.
Mopla
sound talking in the wapi,
kambita
sound talking in the wapi,
galimi amja
toka, talking in the wapi,
wapi, wapi,
talking in the wap.
What
talk when the wap?
What
talk when the wap? Wap. Ningekuwa ngema kwenye games, siku nyingi ningekuwa marem, nina picha big ghetto kwenye frame, I'm ready to die na yote nime cram, so rapper wezi ni blame, nimefikisha kijenge same flani, so ni talking and they wapi mtani, Rayano na nisoma kama shine gani, Bongo Moro Tanga Mkwakwani, Mwanza Mbeya masnichi na Ukwakwani, Iringa Mavina na Nyonga bila katani, namaliza isu bila visu wala makamani, nenda Mererani uliza JCB ni nani, basi kumbe misoniani uliza Obama na MC wote wa Marekani, nane na rani, nuclear za rhyme kame rani, kwenye tafrani, Jamaica Madrid watakujibu watagwani.
Mopla
sound talking in the wap,
kambita
sound talking in the wap,
galimi
amja talking in the wap,
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 talking in the wap,
wap,
wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap,
wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, Kumuka ya wano sijachoka kupambala, brother D wabak, noise makers DX WhatsApp, DP amjatoka, Bando Records ijatoka, japo wakala wajari kwenye safari, tega sikio sikiza misari, usijari sauti yangu ya pombe kali, this is how we are selling, everyday we are selling, sikio madini. Wana ulizi ya mixtape uzunguni na uswahili. NTA town ajatoka, Xpiz ajatoka, Kapikocha ajatoka, town ajatoka, Arusha ajatoka.
Talking in the wap,
what
talk when the wap, what talk when the wap, wap, wap,
knock, 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 knock,
yeah, yeah, this how we do this, La Cosa Nostra, Janya, Big Dom himself, the Dom of Choir, knock, knock, the GCB, Jesus come back, what I would have the act. Respect of his brother. Woda woda. He not to see my to just talk.
Talking in the wapi. I said I'm talking in the wapi. Me talking in the wapi. And wapi. Oh, talking in the wapi.